nahe pa kukucheki. Anipendaye nimemwacha nyumbani, ye hajui. Baby wanichanganya zingua maliza, mimi sijiwezi. Ni makosa baby, forbidden fruit so sweet. Naenda, mimi sitabaki. Twajiweka shimo. Kuna kikomo. Si upendo nchezo, uongo situmeamini. Najaribu kumpenda niliye naye. Go on and let me be. Naenda, mimi sitabaki. Twajiweka shimoni, this is where we end. Yeah, 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 yeah. Cause you're taboo. Shimoni, this is where we end, yeah, yeah.